kiriza ubangara ngo sarisa onyiriri tebulungi wibale kwambala onyumye nyo olunakulu nolulungi nyo betulukuza la veta buja onyiriri tebulungi wibale kwambala onyumye nyo olunakulu nolulungi nyo betulukuza la veta buja. Valentine buli mwaka tuchachanje tuchakale kubanga bagalana kuluna kungaluno omukwano kuba mpya babiri babiri buli omune chana omukwano kuba saza mukabu laba chana chindebwe chimukuba oluso kapo yabwe ya mulembe munyirite bulungi mwebale kwambala munyumye nnyo oluna kuluno lusufu nnyo bwe mulukuza la veta buja. Onyiriri tebulungi webale kwambala onyumye nnyo olunaku luno lulungi nnyo wetulukuza la veta buja.
See you next time.
estimo.